DutchandSafi.com.
My boy.
Safi on the beat.
Happiest single, full of mood. Soulless my formula, no more stressing. Happiest single, full of mood. Soulless my formula. Nampenda mtu anipi furaha, wanini sasa? Yanini sasa nimechoka? Namjali mtu anipi furaha, wanini sasa? Nini sasa nimechoka? Inafasi ya kuwa single nitailinda, sitaki tena mapenzi. We moyo marufuku kupenda tena, yalinitesa mapenzi. Better alone. I'm single and happy. Kwa singura mtu naempenda ndo anayekutesa. Unaemjali sana, anaona unapakwenda. Mtu nampenda kweli, anapenda ukilalamika. Kwa yoyote atashawishi nimpende, nitafungulia kesi ya utapeli wa moyo. Mana shachoka kumizwa umizwa mapenzi. Moyo so mazoezi, haya na ukomando. Inafasi ya kuwa single nitailinda, sitaki tena mapenzi. We moyo marufuku kupenda tena, yalinitesa mapenzi. Better alone.